6 hours.
Kama miti ni dana, tajua la asubuhi lina vitamini basi na muziki pia. Uliletwa na Mwenyezi Mungu aliye hai ambaye kazi zake kamwe ya kuwahi kukosea.
Kuimba, kusikiza, kurap na kucheza.
Viva for life, you feel me. Makini jogwa, hizi flow ni somo. Bila muziki, ngumu si waki normal. Vali ya muleta, usigizi fofo wa pono. Ila vitamini music, ukulaza unono.
Money, yeah. Kuimba, kusikiza, kurap na kucheza.
Wata vitamini music.
Kuimba, kusikiza, kurap na kucheza.
Wata vitamini music.
Tunaimba, tunasikiza, tunarap sometimes, tunacheza.
Raha yake haisimuliki, ndo maana bele siwezi kuacha muziki. Baba na mama washanipa go ahead,
wanitufanya jambo to please.
Kwa nguvu zao mashabiki na marafiki wakanipa mic, waka speaker. Zina basti, never lose up, never give up. Kama mziki upo kwenye damu. Never lose up, never give up. Kama mziki upo kwenye damu.
Kuimba, kusikiza, kurap na kucheza.
Wata vitamini music.
Kuimba, kusikiza, kurap na kucheza.
Wata vitamini music.
Tunaimba, tunasikiza, tunarap sometimes, tunacheza. Tunaimba, tunasikiza, tunarap sometimes, tunacheza.
Marimba, piano, snare, kiki, gita. Mziki ya uja enea ila vitamini pata.
Unanifanya nasafiri kimawazo. Unaniongezea feelings so manana love. Sauti hii kisikika when you love and enjoy more than Tanzania, Kenya, Uganda, Africa. This is Vitamini Music.
Kuimba, kusikiza, rap na kucheza.
Wata Vitamini Music.
Kuimba, kusikiza, rap na kucheza.
For life, you feel me. Makini jogwa, hizi flow ni somo. Bila muziki, ngumu si wagi normal. Vali ya muleta, usingizi fofo wa pono. Ila vitamini music, ukulaza unono. Naitaka replay kabisa nini once more. Naifanya bila kikomo. Vitamini music, ndo vitamini marufu. Haikuchoshi, utairudia maradufu. Muziki mzuri, ndiye familia GMF. Vitamini A, uzidisha wezi wa kuona. Ila vitamini music, uwaonyesha mpaka vipofu. Wanasiasa wanaotumia kwa kusanya watu, hazina nguvu tumba zao kushinda sauti zetu. Hauna mipaka, dunia nzima unachingua. Bila muziki staki imagine ambavyo ingekuwa. Ni tiba, hutibu stress zinaua. Katiba ingekuwa wimbo wengi wangeijua. Vitamini B utongezea kumbukumbu mazee. Vitamini music huwakumbusha wazee, ujana wao, utoto wao. Hisia na wapenzi wao huwatuliza akili. Protein hutupa nguvu za mwili. Vitamini music wapa wanajeshi vya siri. Who is in the house asili? H-R-P-H-O-P asili. Jo makine mpele nine. Let niggas shine. We sign up. Good music.
Kuimba, kusikiza, rap na kucheza.
Wata vitamini music.
Kuimba, kusikiza, rap na kucheza.
Wata vitamini music.
Tunaimba, tunasikiza, tunarap sometimes, tunacheza.
Classic sound.